kwa Anthony. Ngifuni impilo yami lunge. Usoni nina ye avume. Nemi kulego yalelwe. Anise nazo kwa Anthony. Impilo yami lunge. Usoni nina ye avume.
Abantwana babalelela bafuna we bazele we
kawuziveze nkosi yam
kawukhulume amabili amathathu abantwana bakho balelela bafuna we bazele we
kawuziveze
I'm a dog.